exclusive from Pink Lab.
Seji boy shooting chete bali chilume nona kumenye alenda aleirishanya
nari mwipwishe boy
nishire chitika enatile boy life ina ishupa nikaleve na pwisheshe sukuru lelwe nchitote akumoneka
na watu bombe ya muloko abantu na mongula kuseka na watu bombe ya muloko abantu na mongula kuseka bamoneni valya nchito babomba bamoneni valya nchito babomba
we konkele shepila no muntu umuntu tapa era seka pe we konkele shepila no muntu umuntu tapa era seka pe iwe aso 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 iwe aso 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 aso
nangu pe bakwele pyashani bakuseke bakutoka ulinde sele we baposa kona mano nangu pe bakuseke
nga wacha uluchelo ima aso aso kapala uke
ase ase la Kukosa peno kumomba pano patalo iwe kukosa peno
Inchi toyonse ya moneka kupalauka kupalauka Inchi toyonse ya moneka kupalauka kupalauka Ulangani 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 tabulisha kasuma
Takwa kaboka kwa mbubu chushi Mbubu chushi tama mpange chiseno Takwa kaboka kwa mbubu chushi Mbubu chushi tama mpange chiseno
No muntu umuntu tapa era seka pe we konkele shepila no muntu umuntu tapa era seka pe iwe aso 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 iwe aso 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 aso
nangu pe bakwele pyashani bakuseke bakutoka ulinde sele we baposa kona mano nangu pe bakuseke
Vengi fya banonka, murebo asela abanonka Chino shikubesha nesha dola, imyotoka isha dola
Kwantite vale shepi bala, apanoma imweni mamwine Kwantite vale shepi bala, apanoma imweni mamwine
Vambina boni igo igo, vale bomba na yo, igo igo Vambina boni igo igo, vale bomba na yo, igo igo
You can make it timu nena iwe
We konkele shepila no muntu umuntu tapa era seka pe we konkele shepila no muntu umuntu tapa era seka pe iwe aso 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 iwe aso 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 aso
nangu pe bakwele pyashani bakuseke bakutoka ulinde sele we baposa kona mano nangu pe bakuseke
Vashi Diet Muskanji the Asela Lady
Tracy and the Mates, Africa Powerhouse
Exclusive from Pick Up the Call